Mr. J, honest baby, round two. Lord, I come to the other cause life getting harder and my problems getting better. Nimesaka, nimehata, see you up in the butter. Ila mokozi, nimepata, and my life wanna change. For the future, for the worst, I'm gonna use the chance to reveal it to my fans. That Christ gave me chance, so I'm pleasing with a dance. For the glory is to hire me a call, holy fire, calm down, holy fire.
Nime change, yani nime badilika, ndaro za shetani nime wacha nyuma, kitete na simama sita yumba yumba, nina songa mbele sita rudi nyuma. Nime change, yani nime badilika, ndaro za shetani nime wacha nyuma, kitete na simama sita yumba yumba, nina songa mbele sita rudi nyuma.
Tano wa mta wanalewa ovyo ovyo, nyumbani hawaendi wanalala vichichoro. Wanavuta ewe bro ama sivo. Disko na virabu usherati wafanyika. Shtani huna budi kaburini tokutika. Baba 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 kwa machozi mina kuita. Jana kwa wasichani na wazazi kwa mamanzi. E mola na kuomba dhambi zao wasame. Mola wasame, mola wasame. Badilisha maisha yao na tabia zao. Uli nisame, ukani badilisha. Maisha yangu yote sasa yame badilika. Mr. J,
yani nimebadilika, ndaro za shetani nimewacha nyuma, kitete na simama sita yumba yumba, nina songa mbele sita rudi nyuma. Nimechange, yani nimebadilika, ndaro za shetani nimewacha nyuma, kitete na simama sita yumba yumba, nina songa mbele sita rudi nyuma.
Kitete na simama nikiwa mimi wima, nikiwa na uzima, mstari ninatema, shetani tuwa mzima, bila hatma tetema, ninayo rehema, pamoja na nehema. Mimi hapa ndiyo soja, ngoja. Hapa mimi ndiyo soja.
God ni msoka, ni umba kwa clay. Baraka zinashuka, maana tuna pray. My devil na temptation twaziweka away. Yesu akuenda usiende astray. Kumbuka kumshukuru kila time ukipray. Alikuja kufukuza wenye dhambi na mage. Sikiza kwa makini kahutaki amoke. Yesu akuita kwani end your the way. I'm sure atakujibu everyday ukipray. Yeah, everyday ukipray.
Nimebadilika, nimechange, nasonga mbele ule ule.
Nimechange, yani nimebadilika, ndaro za shetani nimewacha nyuma, kidete na simama sita yumba yumba, mina songa mbele sita rudi nyuma.
Sikia yo. And producers of K, asio. Asante sana.